wokufa ndaze ndasibanga kule mpundulu ndaze ndasibanga kwesi sidenge ndaze ndasibanga mina
mama kabhekisu
ndaze ndasibanga wokufa
Doesn't
that spark up the system?